وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أما تندى ملونجي أمج فوق الله تمسر السوكسا سيدي بيان قرانا ميرين بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبالونجي بتتدنا بو نابت لبا نابت ولرزا twebaze Allah olw'ekyebbeeyi kye yatuwa, ekisinga byonna. Iwallah, ekyengera ky'obulungamu, ekyengera ky'obusiraamu. Omukkiriza asaanye okubeera nga akiwulira mu nsi muno. Bw'oba olina embeera yonna gy'owulira nti erina weekutuusizza, saba Allaho agikutaaseeko agikuwonye. Jjukiranga ekyengera ky'obusiraamu Allah kye yakuwa, n'akimma bangi وكان من علم الله كالم كما يقوى الله نالا بانتي ومويو غو ومتما غو مرونج غساني وكفوني كبه يجو بل مكيرزا سانيو كفيرينغا غا الله باتو غامبا عيسى غا غامبا نبيوه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله قام بالنبي ويسنكي ولوجتي والله شاتو تيموا شوكو مساق القرآن للسنة. ابن عباس قام بنوب رنغم kyebbeeyinnyo, huwa khayru mima yajmaun, kisinga byonna abantu bye bali mu kukuŋŋaanya. Bw'oba olyawo okaaba tolina fees, manya nti olina ekyo ekyebbeeyi ekisinga byonna, ekyetaaga okwebazibwa Allah. Lwaki nguleese? Tubadde mu nnaku Allah lwe yatusiimira okuba kino. Mabega kao bantu babadde mu Arafa, baganda baffe abagibaddemu. Allah wama adraka ma Arafa, Allah weyajjuliriza ekyengera kino. Yatusiimira kuba basiraamu. Agamba waraditu lakum alislama dina, bane tukifiringe tukirowoozeko. Era Allah agamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Lulunaku Allah yajjuza eddiini eno, najjuza ebyengera, n'atusiimira kubeera basiraamu. Bagambye kyakulembera mukulaba kwa Allah nti gino emitima gisaanidde okufuna kino. Hadithi eri mu Tirmidhi n'ebitabo ebirala, atugamba Abi Hurairah Allah yakwata olubatu n'agamba bano bamujjana sifuddeeyo, n'akwata olubatu n'agamba bano bamuliro sifuddeeyo. Allahu akbar. Lwaki kubanga ekyebbeeyi kya Allah ayina waakiteeka, ng'ekifo kyakiteekamu gwe mutima. Hiya mahallu nadharillah, kyekifo Allah kyatunuulidde kifeeko nnyo. Kyobola nga baseeka batulemerako kunzikiriza, eyina akakwate kakulu nnyo ery'okwesiimako mu bulamu buno n'oba oluvannyuma, kubanga Allah kyekifo kyatunuulidde. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum, Allah tatunuulira bifaananyi byaffe lwadde emibiri gyaffe. Walakin yanzuru ila qulubikum, atunuulira mitima gyaffe. Yamanya emitima emirungi emiramu emirungi egina kukkiriza ekyekye gyalaba ekigwanidde okufuna ekyo. Ekisookera ddala manya nti Allahu adlun la yazlim, Allah mwenkanya talyazaamaanya. Beyakinna azalamahum Allah, abange yabalyazaamaanya. Waljawab la, teyabalyazaamaanya. Eyo principle gimanye, bwomanya nti Allah mwenkanya talyazaamaanya. Idhan Allah yateeka ekintu, huwa alhakim, Allah yateeka ebintu webigwanidde. Beyakimma yakibamma olw'okumanya kw'okwewala. Mu kumanya kw'abamanyi bakwogerako bagamba alima makana, yamanya ebyaliwo nga tebinnaba kubaawo. Wama sayakunu, n'ebigenda okubaawo. Wama lam yakun law kana kaifa yakunu, n'ebitagenda kubaawo biba kubaawo byalibadde bitya. Ensonga eyo nkulu, oyo amanya ebyo. Yamanyanga gwe tonnaba kubaawo, sinnaba kubaawo. Yatunyumizaako n'atugamba hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shaian madhkura, tekyayita kiseera ng'omuntu toli kintu ekirirowoozebwako nti olibaawo. Fa aujadaka Allah, Allah n'asalawo obeewo, n'asalawo tubeewo. Yamanya ebiriwo ebigenda okubaawo kati w'oli, n'ebigenda okubaawo n'ebitagenda kusoboka kubaawo. Okusikira ekifaananyi, ebitagenda kusoboka kubaawo ku kino kye tuliko, yamanya nti emitima gino mbajjibwa kyengera kya buluŋŋamu. Wallahi kiba kwegamba tegigwanidde kifuna. Lwaki? Allah aboogerako ku lunaku lw'enkomerero agamba walau tara idh wukifu ala nnar, bw'oli balaba nga bayimiridde ku muliro, bamaze okugulaba n'amaaso gaabwe bakakasiza nti leero bya ddala. Walau tara idh wukifu ala nnar qalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin, bagenda kwegomba bakomewo nti balongoose babeere mu bakkiriza. Naye aya nga bwe zigenda, Allah wamaliriza eno gye njagala. Allah agamba walau ruddu, babakuweebwa kacyansi ako ke basaba, bali mu kusaba, balabye ku muliro, babadde bagenda kuyingira muliro kati basaba Allah abawe kacyansi bakomewo balongoose. Allah agamba walau ruddu, senga baweebwa kacyansi bakomewo, asinga okubamanya wulya kye yagamba la'adu lima nuhu an, baalizzeeyo mu byawongo, baalizzeeyo ne bakola ebyo Allah azza wa jalla bye yabagaana. Kati Allahu munazzahun an issafa, Allah tukuzibwa okubeera nga akola ebintu ebitalina makulu. Yalaba emitima gyabwe nti mijama tegigwanidde. Shuf hadhi lqulubu lkhabitha, laba emitima egyo emijama. Bamaze okubabuulira, bamaze okulaba ku muliro, bakomyewo ku nsi era bazeemu ne bakola ebyo Allah bye yabagaana. Kati min adili llah, olw'obwenkanya bwa Allah n'akibamma. Fi awali lwahm, kubanga alaba wala tokiye kuba wala, yalaba nti aa gwebaze Allah gwe gwakiwadde, omanye nti kyengera kinene. Abo abamanyi bagamba Allah yakituwa ni'mata minhu wa fadla chengera chali chivuddewe li Allah na chitibwa che na salawo nti ono guno mutima olokuba toche wala na alaba nti Abdullah ogwani dokufuna echo na chimma pita ngalaba ne wachimu we ali chimuwadde kati Allah tukuzibwa okukola ebyo ebitalina makulu ebitagwanidde yakibamma ng'abalyasamanyiza nedda abamanyi bagamba hikmatan minhu wa adla gali magezi ga Allah gewala ga yarabe ebiyewala nabwenkanya bwe wallahi yakibamma nabwenkanya anti yalaba mu mitima gyabwe nti tebagwanidde kufuna kimu bagana bange gwe Allah gwakiwadde kibaze Allah wallahi kibbeeyi kisinga byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ngaali ne basahaba be bali mu kusima khandaq ekyo kyali mu ghazwati ahzab nabbi yebuuza ku basahaba abashiriku beegatta n'abakaafu bonna nga baagala kusanyawo busiraamu ku map bazze basanyewo obusiraamu buleme kuddamu kumulisa ne bagamba wetutabwanguirira kati bugenda kukola ki Allahu akbar amajene bonna ne beekwata abashiriku be makka n'abe Roma n'aba bonna ne bajja nga ekibaleese kusangula Muhammadi ne busahaba bw'obutono obuli e Madina nabbi kwe kwebuuza ku basahaba ne bamuwa Salman Alfarisi yamuwa ekiteeso n'amugamba ffe ye waffe e Farisi balwana bwe bati bali abasajja balwanyisa njovu naye ffe ki kye tukola tusima ebiwonko nze nteesa tusime oguwonko ogunene omulabe waffe gwatagenda kusobola kubuuka asobola otutuukako tusigaze ewantu wetunasobola kubanga tuli batono wetunasobola omwengangangira kwegamba wetunasobola okumwengangira Allahu akbar Salman weyaliwa nabbi ekiteeso ekyo nabbi n'akigula ne basima naye nabbi abeera asima ne basahaba kino kyenjagadde kana yaqul yali agamba mbigambo bye wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina taba kuba Allah tetwali lungamye si magezi gaffe naffe okuba kino kyetuli Allahu akbar Allah okukituddiriŋŋana tubeerenga tukiddiriŋŋana buli sala tukikakase mu mitima gyaffe kikulu Allah azza wa jalla atugambe tumusabe akitunywerezeeko ihdina sirata almustaqim ay Allah tulungamye ku kkubo eggolokofu Imam Ibn Qayyim aye yatulaga nti hidaya ozirimu hidaya bbiri hunaka alhidayatu fi sirati almustaqim waliwo okulungamizibwa ila sirati almustaqim ngakino Allah kyeyatuwa netubeera basiraamu ate waliwo okulungamizibwa okukola ebyo Allah byayagala tegaba amagezi go okujja okusaala mwetemulaba omwazinyi bwakowoola n'agamba haya ala salah haya ala alfalah bw'aba yaziina nabbi yagamba faqulu mithlu ma yaqulu almuadhin tuddamu ng'omwazini bwakola ki okujjako kuhawqala kuhayya ala salah hayya ala alfalah tugamba hawqala tugamba la hawla wala quwwata illa billah yani la hawla lana tewaliyi asobola kuva mu mbeera ai la hawla min halin ila hal tasobola kucyuka kuva mu mbeera kugenda mu mbeera ndala okujjako nga Allah kwatiddeko wala quwwata wali aina maani okujjako Allah wabata kwatiddeko Allah toyina kyosobola kuyimirizaawo wallahi era nabbi ekikakasa mu mitima gye akikakasa mu mitima gy'abasahaba
bachiwulire wallahi lawla Allah tabakuba Allah mahtadaina tetwali rungamye wala tasaddaqana wala sallaina baddo kusaddaka addo kusala idhan ni'matan minhu wa fadla ni'matan minhu wa fadla chali chengera kuveri Allah kiyatukala mweri aya jitwatanise nayo na chitibwa che Allah azza wa jalla nachiwa kwa baya gadde muganda wanga anaba achifunye achifunye egwe achifuna chisabire chisabe Allah chikunywerezeko ogeno musinkana ngoli musilamu wallahi ba anbiya alayhi musalam bonna mubirungi byonnabe batuka ko kankunyumize ku Yusuf alayhi salam yalaba ngataina chabei chaenza kuvana cho munsi okujja kecho yalaja na gamba rabbi qad ataitani min almulk Allah mpadde obufuzi wa'allamtani min ta'wili al-ahadith amigirizo kuvunule ndoto fatira as-samawati wal-ard ayo Allah yatandika wegulunesi anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani amusabeddu weno ayo Allah nzita tawaffani muslima nzita bobo nzita nzitira ku busilamu wa alhiqni bis-salihin munsinka nyabakiriza Allah teyatwagala kumusisinkana nga tulina dini ndala yayagala tumusisinkane nga tuli basilamu wala tamutunna illa wa antum muslimun aye ndale gamba fala tamutunna illa wa antum muslimun temutukibwangako okufa okujjako nga muli basilamu ekyo kya bei yagamba Ibama Ibn Qayyim al-Jawzi owe kino ekyengera tewali kyengera kiri waggulu wa kino yagamba kullu ni'matin duna ni'matil hidayah buli kyengera kiri wansi wa kino ekyobulungamu gwe Allah tokulungamya noba musilamu tekikomawo noba mukkiriza tekikomawo nonyerera ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wa sallam nebajeja bajeja gwe nonywera chabei kullu ni'matin buli kyengera kyonna kiri wansi wa kino ekyobulungamu duna ni'mati alhidaya kiri wansi wa bulungamu kiri kye kiri ku top wa kullu musibatin kullu karifa buli musiba gwonna guli wansi wagwo buli musiba gwali olabye mu nsi kyona afiridwa tatawe ona emali eweddewo byonna byonna manya guli wansi wa musiba gwoyo atafunye kya bbeyi ekyo nibwo omulaba nga alina byonna manya nti ate oyo ali bubi nnyo duna ni'ma duna musibati ddalal guli wansi wa musiba gwabubuze abuzi Allah oyo gwabuzizza nalaba nti oyo agwanidde bubuze Allahu akbar abafunye omusiba ogusinga byonna kubanga abazikiridde abawedde wal'iyadu billah bagana bange hadithi eno jenjagala okumaliriza nayo nabbi atunyumiza omusajja gwe bagenda okuleeta ku lunaku olw'enkomerero ng'omusajja oyo mu bulamu buno obw'ensi ye yasinga okubeera mu bulamu obulungi yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar yawm alqiyama bagenda kuleeta omusajja yasinga okutiba yasinga okweyagala yasinga okubeera mu bulamu obulungi fayughmasu fi nar ghamsa bagenda mukwata oyo yagenda nga talina kya busiraamu anti ngambye emisiba gyonna giri wansi w'ekyo agenzi talina ekyo bamunyikeko mumuliro bamutwaleko mumuliro Allahu akbar zigenda kuba zimusanze bamujeyo bamubuze gundi hal marra bika na'imun qat gundi waliola byeko karungi konna kalika kuiseko masogo wallahi agenda kulayira agambe la wallahi ndayira Allah silabanga karungi konna balete subhanallah embiri zobaddemu buli kimu amaje twala tugende byonna byadde byonna byobadde weyagaliramu olwokuba tugenze na kyabbeeyi kino kino kyekisinga wallah Allah gwaba akiwadde abaakuwadde era kyetaaga okwebaza okwebaza okwo okuviira ddala ku mutima gwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayongera atugamba, baleete omusajja eyasinga okubeera mu bizibu by'ensi naye nga musajja yafiira ku tawhid, yagenda n'ekyebbeeyi ekisinga byonna, bagenda mutwalako mujja ne bamuggyeyo bamubuuze, owange ggwe hal marra bika bu'sun qat, buli omu bamubuuza kiyali mu ku nsi, wali oyitibwako embeera y'okubeera mu mbeera enzibu, naye agenda kulayira agamba era wallah sirabanga mbeera ya kanyigo yonna. Ya subhanallah, wano ku nsi ebizibu byonna bibadde bikuŋŋaanirawo, abaana bo tebasoma, toyifuna kyakulya, waharumma jalla, gwoli oli wali omukyala yakafa n'abakyala wa Bungereza afudde yafa tagenze nakyo, yazaalibwa munene, yazaalibwa kabaka, yafa kabaka naye yafa tagenze nakyo, oyo yazikirira taliddayo kulaba ssanyu. Ono afudde nga talabanga talekanga nakayumba kasubi mu nsi, afudde ebizibu bimwetolodde, oyo agenze ne tawhid, agenze ne la ilaha illallah, oyo agenda agamba ma marra bi bu'sun qat, silabanga ku nnaku yonna iwallah, oyo atuuse ewe future eyaddala, anti abantu banoonya nnyo future, future yennamaddala yeeyo, si future nti future kuleka gundi future eyaddala eyo, alhayatu laisa huna, obulamu sibwa wano, obulamu bweri gyetulaga fenna gyetukakasa. Bw'oba okakasa nti ogenda kusinkana Allah, kolereraawo wekube mu mutima, onyige ku bwongo bwo, ofumiitirize lwaki Allah yanteeka wano mu nsi, wateekebwawo si lwa nsonga ndala, wakumwawula Allah, kumusinkana ng'olina tawhid, tomugattako bintu birala, toyina birigali, toyina balongo, twala tugende byonna ebikujjako ekyebbeeyi kyo. Kati faayo nnyo okumanya ebyo ebikikwatako, bangi basiraamu sejjuuzi, wallahi nga basinga abasiraamu ababuzaalibwamu, nakwata kulaani nakuguka, yateekayo obwongo yakyagala, naye gwazaalibwa mu busiraamu n'obubeeramu n'oweza emyaka 8 okanya kwogera kiboozi nti bakadde bange tebansomesa busiraamu, bwe bakugirako engalo ng'olina emyaka 15 era egyo gyonna emyaka egisigadde awo gy'owangadde mu nsi be batakusomesa ddiini, ekyo kiboozi si kiri. Omuzuukufu tasobola kwogera bigambo bifaanana bwe bityo, kino ekyebbeeyi nga bw'obala bizinensi n'oddaawo n'ogatta, simanye kati mbalansinga, simanye kati nkola gino, ebyo byonna bw'olina okubalansinga eddiini yo mponye ntya, ofeeyo okubeera ng'ogenda n'ekyo ekyebbeeyi ekyo Allah azza wa jalla kyeyatutonda, yatutonda lwekyo mukabuli awo kyetugenda okubuuzibwa. Wallahi kyebagenda okusooka okubuuza man rabbuk, mulezi wo, okumusinkana Allah kibagenda okusooka otubuuza. Ithan baganda bange, nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe, tufeeyo nnyo kwekyo ekyebbeeyi Allah kyeyatuwa, tukiyige tukiteekeyo ebiseera, ebyo biseera togenda byejjusa byowaddeyo okuyiga obusiraamu bwo, togenda kubyejjusa wallahi, ebiseera byogenda okwejjusa byebyo nga tewawaayo biseera kutegeera kyakutonzesa. Wabaraka llahu fiikum وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.